nyee birozo na bya sobora chako ensonga ora tukuna nenja uwo katyo kisisana yatute kizibu kasoza namba genda mpulira abalanga bakuyita kulaluka nilijo ddira okukowa n'okuyita okumala tolulalo omukozi okumala olwalo lwasanyu lyeyolekedde ntuyo kuba kyo tutaganira mpeya nayate akasozi tolugendo biranga baziganduulu kukulalowekoza misango kwewunikana kwekubagiza byolyolekedde akadda akajja ate kasigadda katonanzi siwitegeera siwitegeera obwongo obundikunikukujukirako ludigida akabolwiro owaimpa ku mbisi njiwoyo gwate nakogerera lulwatti nze sirina kubya nseere mu kasozi agenze tabumanyi womi kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwenyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba esaaya kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba esaaya kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwenyamira. Kasozi yaganya agamba nti ng'omusadde alumi w'omusaayi obulumi mwali mukanyo tebugwana mulala yadde okuwonyako fe tulina basudde kuyamba ono munnaffe yeyamira obutalo nayatula nti agenda tukuwa saluti gesaabasira kale kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwenyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba essaaya kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo walumba essaaya kyakulabirako kikambo ekikuba entiisa n'okwenyamira. Omubiri gwanjiwo olutiko kasozi weyalanga nkyabanga engenda nze kasozi yeyansikye bukunja nembikkulirwa kusanyulwa endongo nange bwe namusaba obuyambi teyakaluma kale nnomaawomwoyo kyekyandeeta kirinnya butikka eri mukama wange okuyamba kyokuba kuno gw'omusango okubuli eyassa tulina okuliwa nawe weyibaloolekamu kano kalagaane tekajja buliika ate ye basudde agamba basonga mu banno obugalo entegeka y'okufa kolayiyo kasozi kyali naawe mpaawa yawula luno olwo lulinga lujegere mumakowa geebongera ku nnanga lutuligisa ng'obuyikiso lye yalika wakoma olwesa vene kubakazi be mwesiba kombunno lubalutayisa olimba kino kiri ku njuyi zombi tonyumya dooda mma temulina musango nebaza baleese obuyambi hama ne basudde ne mukaabya naye eneebaza n'omukunja oba abandi abanja obulala nabye tusoma bitugamba nti ekizaalo omukazi mukimanyi kisaanawo kityo mu bwangu sikirize tulino kuguma tumukwe amajoni namba sewa mukama wange sabazira wawiranga obusi wabana bachanga njaku wabu yambi ne amajoni namba sewa mukama wange sabazira leana nerigani bachanga bulure walisanga mawaliwe chenye tukusibula tukusabira ili chitafe Kulabira kwa chikambwe chikuventi sano kwenyamira Chino chitalo nyonyo, chitalo nyo, chitalo walumbe saya Chakulabira kwa chikambwe chikuventi sano kwenyamira Chino chitalo nyonyo, chitalo nyo, chitalo walumbe saya Chakulabira kwa chikambwe chikuventi sano kwenyamira Chino chitalo nyonyo, chitalo nyo Chitalo walumbe saya Chakula mila kwa chikambwe Chikuwe tisa na kwenye mira Chino chitalo nyonyo